Yeah, mommy, mama, Bishop Bakupe. Number one, Bakupe. Bonsem, 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 bonsem.
Onyame. Nyame tumi adie nyina yampa. Anopo nyame onshira. Se one nasi. Se obe mene ni mo nyamu adedi. Na adi amesire ni se ma unjao sara. Onye wakuma so adie mamu. Amane mbrosu. Ewa Yesu dimu. Amen. And then so ye da fufu. Eji eradidi se onja e sarada. Obeshe ni di eni monyam o ya bravo. Pese o kata wanina ye bom pae. Me tu nyumbi mini mse wuni mutu. Nemo mtie emu nsemnu.
Yes.
Tie emu nsemnu. I have an uncle. I have a hope. I know the saving power of Jesus. I have an anchor. I have a hope. I know the saving power of Jesus. I have an anchor. I have a hope. I know the saving power of Jesus. I have an anchor. I have a hope. I know the saving power of Jesus. If you say, oh, can be beaten already. Any eradin kasa anokwe. Any eradin kasa anokwe. Kachin sama wunchao. Onintina waha. Any ome buwao. Said your tibia on you, ma. Oma won any more yam. Oma won any more yam. And it rather cast. Oh, any other was so a nest so. Yes, show any more yam. A quiet one nam so, oh boy, I won't buy. You would ya yank. The ayakan is a insura and counting. And then so ya daffo for ya ba. You ma be brave. And I shall quine. A few ho. The other can is a one castle bay a doom. No, I be yam and not change so. Say to me, be born a near dear sia, O dear, and your case one ne. Oh, yes, you dim. Oh, he is a quaint business, I'll be so be a maya, and ye show a name. So the quaint better be a beer quiny. My ancient near my dance, dear, and oh, yes, you dim. Amen. Ya danya me ase ye nyina ase ye nim dia bosumu we yesua bosumu we yesua bibia efa empae bo ho ye pese ye hu empae hia hia ene emfaso a ewom sadia ye bedi ye ho ene omo bi wo ho a ya famwa dia bedru sabrei eye yen na ya makwan ama na basa. Anki yes original ye nine so. Nasanka ye bon pa ya. Anka eradi aye ya dum dada. Anka wasesa ye shabre dada. Anka wadi ye akwo ye nim dada. Nam nim se sabre ya ye shia sa de wenu. Menu miye nu ye nibe bre. Na ye free ade papa ya si. Na etumi abwaye. Ye sha ya king kain se ma ye di kain. Ewa Matthew chapter 26. Verse 41.
Matthew 26 verse 41.
Jain Tsinasi na bom paye na fu wade hia de akwa urade ani de awadwe ne ho ache bi se urade de awu hye kwan hye fira urade ho wase yanwen yanwen a yentimi nyi ho mpae bofo sesi ana odru ha sesi ana odru ha sesi ana onam ha chese won tena se won yen ye se wo be ye den wo betimi akwa urade anim na wa hyehye bibi afira urade ho urade pese ya yuen omusa na joni ade wo tena ho chese wo yuen nanso wo tena se anopa na wa ye din na wa twen urade no eno so chese asa wo yuen ebrenim no wo siesi wo ho sa obetumi ayedan ene urade akasa nti urade asam e ba ye nchan wonne yesu kristo ne ka cha asmafo no o se omunwen omunwen ani ti yen aye wa ha ye ma ye ni na ho na ye nwen urade hwehwe sa ye be yedan ye be nwen na ye bisa no na ono so ayedan na wa ya ma ye to asmame
na monko nso hwem
o se ye nwen na ya mompaye na ya nkonsohwim empae bo ewrade nam so betimi ayi wo afri ensohwe bia ya hyehye tia wo dia ya kanto so dia ahomonefo abaifo adrotufo aka omuhwe kwan se besi sa wo wen na wo bompaye ewrade adom onkom ani ti o se ya nwen na ya mompaye na ya nkonsohwim a yes, sir, you be bomb pie. A yes, sir, you be chain radianum. A yes, sir, you dear won't be too a radiso. You be shin a chew crying. Shall no more be bread, dear, want to sonno, and won't hear. No more be bread, dear, want to sonno, and won't hear. Ye can't de beer. Ye can't de beer. Ye say, I'm bread, ye and dear, and into yan shes and mrek a crana ye wano, ye dear, won't be say ye papa nensa. Ya beshi shesa ye papa no ne bible betimi aye den aye kese we enso na amaye tumi akoye nim ya no aye de ka se ebre sei meye sei ebre sei meye sei no ebia na mra ne nya wodia ebia na mra ne nya wodia o na so sa wo sra urade a ode be ma chese adano me re ho ya ma se nipa da se ni jina ho to ade na de o to ade no o ye sharp ehun se ka ne ba e ti ono pe ba bi fai na nipa na o to ade ka ati ni mu mienu wo sha nipa ye se de en yakokokro nam fie kura no ani da so ono so chen e dan ya wo die si ho kura no ani da so ono so chen e preku pe time tie a na ye na dwene se okoto ne dokuno na wa kotena fie na wa di nanso wa mfiri sa bia ho enti bibia wo ye bia no mo ni mra wo so na fa wo hye urade sa kosoa ne sira urade kosoa ne sira urade enu ma bi wo ho a ye ne na mu a ehu hia na mfata na mfra ye wo se ye twi ehu firi sa nioma ne mu ni ye ben urade ye bisa urade wate na ye bisa no a de obonfo a hyehye e de tia ye no obeyi ye firi mu
amen
afidia ye sum wo no obeyi wo
amen
dia anaju no mu hie ayo mu kan sa enne enko dura nwumre no mu dia ba oso no urade beji wo firi mu afi wo betena se o mu bedwene ho sa se ah na ade ne ye ye no sananke ye se e time say ken na wo se yete nanso atra urade nko a no betimi aboye
amen
urade nko a ene betimi aboye
amen
enti ye nhwe urade aya hwe urade hwe urade wati wan show no a obeye mistake obe hwese ne nipa bi fiti ase frɛ wa no pase ye to ade se de nipa ba wo so se ye se na wo re fi urade se pe ekwan no so no no bone fo no so ye dan okoshia na ka wunya time kakra so etwe urade anim ebo mpa ye e de wo hye ne nsa odo be wie eda no ebe ma de ono achichire tie mbo se ne meko ni passman si ho me hye die de se me koye se na makoye ni se obeba anya adwuma ono krampo be fa sa ho ha no de akofi ene nyame asem ba ye nchen e wo empire bo yesu kristo si as my phone in no more mumpire, no man consortium, and na a minu mienu, and walk at yang, say yang yang, na ya mumpire, na ya unco in sushim. And the umpire boy, dear, and who here?
Yes.
And no amu, na radibate me a boil. Wa mumpire, dear, now how home? In shannon so. Near whom send the umpire boy here. Na ya 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 home umpire boy for, to us, mommy.
Home pedia. Nanso honam no eyemre
mo ose won pe nanso honam yemre eti honam ne yemra shawode shawode ade bi e honam sem bia aya abomodi ne twifa so sisatuo sami mehu sami mpempa ye nanso fiti samre ya yesu ampa ye ho asemi me pet time bia me de bebo mpa ye ana jo me beda me petan bia me de bobo mpae awia sama anko ba bia me petan bia me de bobo mpae hyehye saa na hwade ese enioma enye dan ensesana enioma ensesana awade aye ready ana wasiesie no so obetie ye mpae bo no aya ma ya gya tum se oben ye no do ye na de na ye ye mpae bo ho hia ya de a ewo se ikitem eni sɛ yɛ didi agorɔ ɔ sɛ baabi ɛnam bia yɛ ho mpae bɔfo sɛ obi wɔ hɔ a ɛyɛ ne sɛ ɔmɔ mpae a ɔsi meduru fie a mesrɛw wonum adekorɔ a ɛkɔ so a awurade pɛ sɛ ɔbɔ mpae bɔ mpae saa time no a ɛnyɛ sɛ ɔbɛba ma obi ate ɛnyɛ deda asɛm wote hɔ ne nyinaa no na wobɔ mpae no ɛwɔ tirim adekorɔ na awurade pɛ sɛ wobɔ ho mpae no ɔbɛyɛ ama Nemo mujaya ubeye mistake. Be a mistake. In himself, who be brain in me banana or Hano Evis. Nemo me, Samininity ho. No, Sammy Pesami bonfire or be pamomi a free ho. Samin conquest baby mompire no mention a man tenacy. Fisaminin call baby mrebin and catch and say, ah, Pesami bonfire. And so, hey dear, me pe baby a bonfire. Baby, I'm just me. Yes, sad dear. No copy my number. You could do fear. It is a yen niya pa. Onu ne di machi tu. Onya accident no. And to ano sami ne ne jina baby na yam sami mumpa. Owe pam me. Sami ko sha baby na mi mumpa yeno. It is a bra be basa mumpa yeno. Wun ni mu adekro. Men chain. Sami do fear. Ane me mumpa. Adi ne yam. Enu so kosona bo mumpa. And chain say, me hunu ma, na ma kachina ma. And answer me kwa soria, na ma kobompaye. E fears ubet me a bompaye. Be beer witch in a beer ubet me a bompaye. E bimpa, hum humuno, be beer to wash also. Now so wompaye no, never a dinam so, e be dra at the crown.
Amen.
And inti and chain wo bre beer was so bompaye be a man chain. Bonu otim. Bonu otim. Adan bini eko FM. Okay, FM. Chese, me bompa yesa, me bompa yesa, me bompa yesa. Prakupe diye mu yansa ka, odika ni ko uraka ebiye siwase. Tine chese ka, me dempa ye ni diagura. Anka amuwa. E ti ten biye beya use bompa ye no, e di mpa ye no huagro. Bompa ye ni pa, wwe unhushi diye, nansu bibi kesiye, ene radia ye. Ebi asada ni mehu sada ya nakabaya mse o. Ani ebi ya mabompa ya obibi hundi ya. Na nisuwe diya umami huni ya. Saka midi ya gro wampa ya ni huwa. Nka muwa. Enti men ni ya gro wampa ya hu. Ya wampa ya bafu. Ana mepesa uti asia sunu se. E wase wa yiro wampa ya wa uhawa. E da wa susu. Ohanu ebi ya waa ya wumu. Ebi ya wumu. Pempae. And I want no more dra no man no man no man no one. A draw beer no massa or how ni be friends or uncle no more enco. A yahoo, my dear. And to see a year ya won't bomb pie. A be my idea, hm? Every a new my bemo. Oh, you won't bomb pie. A be my dear hm. A dear be on qua. A yahoo, my dear. And to yan ya won't pie before. My young Cassabi pray. Yem be sir ratty. No be ye. Na obi kan ye see. Obi a wa jaria. Sisa sa ofia na owo wie kura. Waye kiti. Osha owo wie. Omo de ne ko nyame nipa bi program. Program no na nye one day. Enti omo eye no. Omo ekọ ho Tuesday omo de ne ko ye. Ne ho anto no. Enti Friday so omo ye ye. Omo de ne ko ye. Ne ho anto no. Ti eniye na sha no nso. O bom paya. Anka Bartimeus oka nanu tumu a anka Yesu betwam wo bom paya menja wo papa cheche no kopim so wo edan wo be hu mu aye eh menya akwadwesem obo omo de ne call first one Tuesday ne ho anto no Friday ne ho anto no Tuesday biem no ma side na call ne ho anto no na afi Friday no ma side na call ne ho anto no afi Tuesday biem omo de ne call ye no afi nyame nipa ne hwese Hongo mbiya yeti se adri. Ena, owo ni mu. Ase odri ni sa. Ena ozi, hey, kahon friwa, enya odabre nwa. Kahon o she no. O tia tia no. Enti o friwa no. Chese, afi, e chire no. U shiye sister na, unhu se yo noa. Enti bibi wakwa, e kosua, enya wuna mwa diyo. Show, Hongo mwa eno hongo abuwa. Abetina nipe mu. Edi ni nya. Edi eduro nebe pamano. Eduro be nebe pamano. Achi se mpaye. Shwa umu di ni kwa yesu no. Ebuna dano. Nyami nipani bo mpaye mani yese wa amo. Anko. Umu nyaku ko duro. Friday umu sande ni bai. Tuesday bi umu di ni bai. Friday umu sande ni bai. Tuesday. Nyanku poche ni diye ni mwenyam. Edi mi besa uti asyese. Ahokyere bi a ekɔ so wadwuma a wo ya unhu so no wonnim dia wo di sika ne nyɛ no ebetumi abasa nyɛ wakwadwro ebetumi so abasa nyɛ nyansa na wonnim ebetumi abasa tumi bi na yesa enti sɛ wo hu nyansa na wo tua wo tight nyame asɛm sɛ ɔbɛya ɔdidifoɔ wo tua tighta ɔbɛya ɔdidifoɔ Dia onu udi asie no. Dia oshimu usika no. Ose obeya no. Eni ti wutu ya taita number one. Na fi wubom paye gu wajuma wu yesua. Nyankupo mwebua.
Amen.
Enjeja uhu. Ah, medie. Minim nyansa wajuma uhu. Timi ya juma enyeye. Enyano kure wate. Tumi bine yesa. Ewa sensi sanyeba. Amen. Mimi ba ukrumu hano. Babi ya mekotu na yeno. Ya ka kire mi se ehowo ye adwuma enyeye because ho no ma yo mu nipa bia obi asori ya na okokrom na wako na akodija enti wo ye adwuma ho a enyeye na me bompa ye na me fiti ase na me ton na me fiti ase enam nso nye form na me ton abro san so na so du ba bia afi ma me bia ono ofri sa area ho ekọ ton ade obeye man Ote se die nyankopon eye wo me ho no afi ono so beye coastal woni fie obeye coastal ni nyina still ohun so afi no asoma ni pa afi no se kona kwotena sof ma me ba bi oton ade na obi ba no afre no no akire ni se ye nsu ye wonam ni bi wa ohun eye area ho enwo musi ye nto ade ye to ma ade sa na ni pa hwehwe bi na me nyam fa bi mai Enti bibia ni wa kyerasa wo nyankopon pɛ wasam enti wo adwuma ni sɛ yeye apart from obi nyankopon ni wo no ho a ɔmpɛ sɛ wo yɛ adwuma bia ɛsɛ na adwuma no ɔboa tumi bia boa just obi nyankopon pɛ sɛ wo yɛ adwuma ni wo de wo nipa kron de wo try a ɛmoa wo wo try a ɛmoa na obi a wo ti ho na Awurade mfrɔ wo nim sɛ wo empo esi wo yie na wo bua nyankopɔn adwuma a Awurade ani bɛgye ho wo ɛdan na bɛka kyɛ sɛ wo yie adwuma ɛnyɛye hwɛ yie etumi bi yire ho bɔ mpa ye na nsesa ye mra enti aho kyerɛ no bebre emfiri wo akwagyɔ bebre emfiri adwuma a wo nim ye na mmom efiri ahonhom bi obetumi tena area mu obehwim sika wo nipa ho Bishim sika wo nipa ho Enti no ben na nyoma nkoye. Na me kana ma sho nkura nessa wo ben sa nipa na. E wo so onu mo mu jane firi ho. Enya wo na wo so oju sika. Eni se ba sa. E ma sa kwan no. E wo so o traya. Na honhom ne na ma na du wo se pe. Na bo fo timode fo. Wo apai na pampam. Na de waje nyina na ahia gu. Na fo wo se aha no mo. O se mi sheyi. Ani emi firi ha na me nko. Because sani pa we o ha adwino ha me ye adwuma enyeye e wo sa wo nti wo ye dan wo firi ho me ma wo kwan me se wo di ade a yesu yan ye wo adwene se fiti sa bredi ko wo be ye ho mpa ibofo na sha ade ye wo adwene sa na sha ade se wo kan ye wie ye ko James chapter 5 Bajobi, verse 16 and 17.
Yakobo Humatinum, Chichemu Dunsia, Edocosi Dunsum, Etifiasem, Bonnecane Adesere, Dunsian, or say, Monkey come on from so, and church your Mohomo.
When you tell me the uncle come on from so, it will be a what do you do? Catch it ready. You tell me. Hey, sister, say no kick can you say say no to you. Say na bra way to you. Catch your rade, why? Catch your rade. Until you say you kick can you inform so watch your rade.
Now, my empire, and my mamma home.
I am a bompire, my home.
Now, what's some more yard, dear? Only
party, I rea, no, what's that? Sanguchra, no, you know her. Say, Suja, dear, no, you ho, and I'm a boy. Saware bonny, I know ye. Adie pia nko ye bia no na waji enti no wudi kan hye wa bra bom se dia wo kana na afi ade kro no won susu wa bise urade obeye papa o ja o
yes
obon samo ye trufo ye dadafo ono on ka no kro urade ne ka no kro ena urade ne wotumi ena bon sam ni tumi enti no ode na ada ena ye adwuma da bia se bia won tumi nji nyame asam ni no ode afa ade papa efri ho enti kosuna je urade di hun se urade esuche bonsam ono oyo odonso oyo no kwarefo satan aye trofo enti di ono wo ka no ontumi nye de nyankopo ka no obetumi aye to asoma mi
oni patini ni adesre a emu ye din tumi ye nioma bebere
amonsam o bonsam e bonsam e emu odru papa emu odru papa o se oni patini ni eni no name pie bar a weird day, and yet they are barney is him. Yanibia. Name pie bum weird day. It's me and your mabby brie. I had near cousin named pie bum weird day. You will be again said, oh, bet ya tia moa debut. Show be oha or bumpy. I want to soak as a so ben. I won't dear oh, ye, nini brabri. Oh, ye see a bumpy and pie bum more day. And pie bum more day. O si o trinini ne mpa ibo a emu ye di etumi ye nioma bebre aniti ye hu se ye won nioma bebre o aye ne etutu ye hu ase moma ye mpa ibo no munye di ye ntwe ye hu firi nioma bi a emfra ho na ye mpa ibo no munye di na urade na mpa ibo no so be boa ye
yes
onam ye nso ade a ye hwehwe ode be ma ye baabi a wosi eduru ode ye beduru daye ye dia so akasa bedu sabro de bema ye
amen
sa adie no wo baabi a wo ye dan ni honam wo ntumi nji empai bo no beji wa de ama wa de papa pa
amen
akodi baabi empai bo no beji wa de ama
amen
afi ni omo besesa
amen
wa bra bo e besesa ani ti ye nye ye ho empai bo fo ye nkoso na ye nyina na ye mo empai ye ye nji ya home na urade wo ho urade ti ase obeboa ye oso oni pati ni ni ne mpa ebo emu ye de etumi ye ne oma bebre
dunson o se elia ye oni pati se ye na
o se elija o ye ni pati se menu mienu na so ye den
na obo mpa ye dindin se oso nto na oso anto asase so mfie miensa
so ho
ne abosu miensa
so ho elija na boss ampa ye no na ensuo anto to aso
do watching or say no bompa ye bio na oso toy na asase so na ba
so on ani ti akira se ewrade e ka sa o tin ni mpa ebo mu aden tumi enoma bebra ebetumi aye ebetumi aye wa ba ma nsu anto wa ba ma afi nsu asanyato enti ade kro no a eho aye den e wa bra bom no ewrade betumi asesa no
amen
betumi asesa no on se our year of overflowing no ye 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 hom pa ebo fo a ye nsa betumi aka yan tenas ni enya wo yan buye ni ngusu ni enya nya mom se ye ho mpa ibofo a enio ma ebe sisi wo yabra bom no ebe ye nwonwa ebe buru ya dwene ani yan ti ase eso otumi ade enyina ye na se ye hu se sa ho mo ni wo mu a wo san mu a na obra wo bra no se tumi bi na ye o sa wo hu nto wo hu nto ni ye hu se otumi nya ni wufu a na se ade a da wo so no on what to me, ya ma won't talk.
Bet me, aye.
O to me, bois, Rebecca, Manina, Kuna, Usuja Dieno, or Matuncha. O Kai Rahel, and Manina, ba, won't so on Kayo, and my winya ba. And you might be a wa bra boom, a old gin home, wo titi, a radia some say, we are home pipe of foie, obey.
Yes.
And to meant nasi. Kosua, na bom pipe. Kosua na bompae ade chiani ade san bompae jae enano ne jae kasa tenten no ne jae nioma bia emfra no na weze kura afide de adumi no se rade ntie mi eni sa oyewa adwene sa de na oso oka no sa na opese ochiro emma wabamu mu na nya wadwe se nya mi ntie empae ntie wu jae afine ofiti ase na otwutwa wani na ukọ baabi a eni sa ukọ esan sa ukọ ase urade ntie watie kosoa ebe pie sa yarefo no emprenum urade hye ni de nmonyam enti memmua wano memmua mano memmua wano nya mi asem se ye mompa ye da ye mre si ye mo mpa ye da ye mro yero ho na ye ho mpa ibofo urade beba be hwe
amen
o jao da
yes
obaye watu
amen
bibia ni ho a urade ntumi nye eye ye na ya ye ho sa ye na ya kan ya no atu ye na ye ni jidie jidie ye ni na urade mpo o si ye ye sa ye tisapo asochi I'm from Madini di akoni abase. Ose maye nsusu se ebenya no bibie. Cha che, a won san kan dia ohwehwe no. E jina ba bia wa koma ne nam. Obo okra ye jina dam ha ye ni abre. Ye sire urade ade na na dwene nam ba bi. Enye sa o ma enye sa. Oh, mabwa ha. Oh, enye. Enye jinya nkopon di. So ono nkwa ne betumi ayama. Ba bia ba fe bia wonya o. Jisa nyankopon. And a bet me a yamon. Or no one for whom. So won't quaw shed them. And I walk with any tintam. Obey ye. Ya does you say, obey ye. Be beer ni wa on to me ye. Usha moa, Jacob, an unqua, and a nibble for no, a tintam ye, a radije. A drew baby, modoswa, a raditi. And it is ya all can't say, and it's a yamon pie. Do all catch the yen, and he said, Yamon pie. Yen yanko pong, or yam pie booty four. Be bin yen is your nut da. Uti yam pie bo. And into yan yam yam and pie bo four. Yanko soa, a missan. No be ye. Anna, I'm an abro dia, yes, she share a free no. O share ya, who said, ye tumuda. And you may be brew. O my aunt tumuna. Uma yen sorry pa yen sorry waka na ye hu ono nko ha so ono no betimi aboaye onsa na meka no me se menchen se oba sorry ansa menchen se mi hu ma ansa me se mpa na obebo na na be mo hu ni yakopon tem obeye ho ne ho na time bia ebe ba se bompa e bompa e yiro hu pa ye hu pa ibofo e san se urade oben onsa de bia me se oben wo cheme baby, I won't know. Baby, I won't know. Me fear what chichi. Ya was so damn a crown. Baby, I may weigh a mochi. Only did it be ha or bam. And it's your home pipe before. Odi ade a Yesu yan fa na ni biro so. Na yesa free sa bro di kro. Ba bom pa ye.
U be hu.
Di obi abeka sa ade we de wo ya enye ye no. Enu na wo ye be ye. U be ye amana ye ye.
Amen.
Enti free na kro enti ensem hu no. Obi ka sa ade we de eto agi so wu a wo se wo wu. U bet na se. No aka nyankopon mani ye. Na wo nyankopon a wo som no no. De wo wu mpo onyane no. Eti wu kasa ampa so obetena se ani ti ampa ye ani se ye gie urade di ye twe ye ho so firi di emfra ho ye be hu urade ani monyam ye be hu di nyankopon tumi ye
amen
ani ti ye nye ye ho mpa ibofo ye nkoso a na ye mo mpa ye abri biem na ye be hu nyankopon ani monyam ye hwe na ye nkan Psalm 30 verse 1 Psalm 30 and can you? Psalm 30.
Psalm 30 verse 1. Or say, it if you ask him, as a Daniel, Juma was to destroy a sorry dino home, David Jum. Or say, Mamma was so, Irade, if we say where you may. Now, why, Mamma, time for any angel?
What's you? Wo yi na ye ni mu no aye mpa ye wo se wo yi no ewrade obeyi u
amen
afri dia wo namu
yes
eni kwan se wo to aso wo ha wo ni mu amane ne ni kwan se wo to aso e wo se wo nso eduru mura wo beba beye dan abeyi ewrade aye wo wa solda ma na wa koma mu nyina aye odedede wo de se wo magina ha enka kura wo ka eye o adanse die ne edidi obono fo nso wo magina enka kura wo nim die nyankopon aye dan Wayamau, waye nyoma kesiye, waye you, waye ni awatamfu susu ye, nyoma bi abanu fajisha ye, waye you ni nyine mu, wama watamfu ni anchi, ode yenti na ini kakra.
Verse 2, asin, irade minya nkupon, misume frewo, na wosa miyadi. Verse 3, irade, watre mekra efri asamando, wama menkwa, na manko amani amaniemu
mo on se wo kaye urade sa obompa ye ene otie no ene o ma ne nkwa wo yi ni kra fra sama do esan se wo nwa hu se na aduru owuo eyi amana no nanso urade ji no enti se obompa ye na urade ji no na ye yiye mu ene edi ehun a wo nso e wo se obompa ye me de me ji nyankopon di ene ti fi sa bredi ko no ye ho mpa ibofo urade so ye ready so obey bibia ma ani ti no wo kai wo ese bompa ye na ono na so nsiye o ye ready so obe boa ne ma ani ti ye wadwene sa wo be bompa ye fiti sa bredi ko mentenance e wo sede a wo ti ho no mu e ma enye wo fesa e ma kwan kra pe ja wo kra na ye wo mpa ye bofo hwe 31 ho ma ye ne mfanwie verse 1 echo 31 Psalm 31
Eti fias ma hoto so onyom. Ose wo Awurade. Na medwane abet na medwane abetoa wo.
Ose wo Awurade na medwane abetoa wo. Enu nti ono na wo se wo dwane toa no. Pacho ye ti de ye kana se. Ono na wo se wo dwane toa no. Enwom na oto no e ma ye hu se obompa ye ene Awurade aye den etie. Enu nti ye nso ye dwane to Awurade. Ye dwane toa no a o nja ye. Oni enhwamo. Ye kura ye nipa no. Yehu sɛ sɛ akora sanadamfo bi bɛbo no na ne papa na ne maame bɛn na onim sɛ oduru ne nkyɛn a saa ɛbrɔ no ɛbɛpare no saa na wɔ sɛ yɛnsu yehu sɛ yɛnsu yɛ dwane toa nyankopɔn a ɔhaw biara to betwa amanneɛ biara to betwa saa honhom na sɔre sɛn a ɔmo ntumi ntra nyame tumi no ɛbɛduru yɛn nkyɛn ani ti ye dwane toa no sɛ de obi dwane toa no na afi ɔto na yɛyɛ nnwum no menim sɛ yɛnso yɛbɛto ayɛyɛ nnwum yɛfie o How young so ye busy on Yankopon a ye.
Amen. Mamma name in Guasada, the Biarada. Powotin and so Jimmy.
On say, O ye naya dear so, O yan and Pibo. O some bad radi man and Nimuguasi. A yes, I mean, no me and your best serade, sir, on my young co and Nimuguasi mu. Now on funny train named Sano and Kitayemu. And he said, dear Tibia, so bonny for us to share, say, ye demo, a radi my Nimuguasi.
Amen.
Ya bomb pia or beboy. And ye own pie before. Sabusimu yesi yesu yam paibo. Anu inti misra uo fia bompaye. Udru nyami fia bompaye. Uo ajumama bompaye. Bebi awuti biya bompaye. Mikaise na me tom me materials na ya mesem mompa me bompa esa mu hese ka bi dru ho awagina ogina ya otom materials cement so se hwe minim so okwa asori a menye se me beto material me dru ha na magina na me beto minim so ya asori ni na empire na atweme a so ahu enti ebrade she da ma me hu ni se empire na me bo no no ye ho nyuma me na ya mesem mompa ye na me bo ye. But in Nippon and Casa Yemono, and Mammy who say, a radin among pioneers, a ye be, or no big chain will be. Yea, what how do ye na? And it's your obi beer a bomb pire and yammy betty. And see your home pipe for 50 sabre di co, men chain be beer, your home pipe for Catawanina among pine, Catawanina among pine. That's winning. Come, me pasha ye per se. Yen yan sorry, and yan sorry, all that's nasty. Catawani. Can be richer and say, oh, my word, to my eddy bomb pie. Oh, my word, to my eddy bomb pie. Fit is abre de co. Nia can't want to. Now, what now, what must we church say? Dear, ya can say, my ad, do my eddy bomb pie, I am more. My young yay, a home pie, buffo, or hini. Baby, and then be a young one. Yawun sa won kwa na obetumi aboye won sam na ye mu awo ye yadum amaye nya kwadwesam amaye nkasa keke maye wu dia yenje se eno urade na be kasa na bo anu amaye utumi ade nyina ye ye maye ebra ye bebo mpaye wa ho ade nye kese awo Yesu Kristo dim amen. Sorry na ye mo mpaye. Yama yeni mure na yemo mpaye. Nyankopon tumi waha. Sebe buwaye. E nyoma bia ekosu. E wabra bomwa enko ye. En namse debe tumi anfa. E bia wia.